gikwiye ndavuga wawe ndujuhitamo iyo ushaka kurimba ukawutegura neza witonze cyane ibuku buryo wawushatse ukawuguru guhenze buri wese afite umwambaro wo kurimbana mbega amapantaro meza mbega amashati meza amakositimu ibitenge mbega imishanana kujya kuri iyi si hari imyambaro myiza pe uyu mwambaro tuvuga kwambara ni byiza pe kandi ni iby'ukuri wambaye neza garagara neza nyamara hari umwenda urusha agaciro iyindi yose uwo mwenda nuri imbere umutima gira bwangu tugane umwenda w'imbere umutima urimbishe uwo mwuri ubushwambagara aho niho igeze ihambiye kwitabwaho cyane kandi niyo nzu yesu ashaka kubamo akari imbere mu mutima gasize kari inyuma nyaboneka tugane umwenda w'imbere umese mu maraso ya yesu ku musaraba niyo bashaka ukweza akagutunganya Urimbishe uwa mburu ushwambaga